Ladies and gentlemen, Kenya, it's time to turn up your radio. He's on Ziggy. It's gospel music at its best. Get familiar. It's the one and only DJ G-Dad.
I pull up on Crystal, the king of kings.
G-Dad.
I pull up on Crystal, the prince of peace.
Hey.
I pray upon Crystal, the lord of lords. I pray upon Crystal, the king of kings.
Remix with DJ G-Dad.
Me know it, I just call you brother and sister. We got to come together, then I listen what it says. Me love to say this is a man who can walk on the water. Jesus Christ gonna die for you and me. Me love to say that that is the only thing. Me love to say that I'm gonna just love it till the end.
Vanga papa benyanga, vanga mama benyanga, ekata vanga benyanga. Vanga papa benyanga, vanga mama.
Utotoni wangu una msemo nilijua, mwene mwenye haramu pia amuona. Mio za sakafuni ukingoni ugushia, kuna marefu ambayo yasiyo na ncha.
Mungu,
aki mungu,
atanganyikina mwanadamu.
Naye mungu,
aki mungu, atanganyikina mwanadamu.
Naye mungu,
aki mungu,
atanganyikina mwanadamu.
siwe, tusengele hau tufu. Sinyanga siwe, kiara le haichana. Sinyanga siwe, kuhule hau bulosi. Sinyanga siwe, sinyanga siwe, usiye mosi ku Yesu. Sinyanga siwe, usiye mosi ku Yesu. Sinyanga siwe.
The devil is tricky, the master of tricks. Every time he just mislead the Christian. The devil is wicked, he not just sound too bad. Even at time he just want our Western people to get lost. He tell them to change, he not tell them to keep everything. But he tell them that you should marry Mary wives. That's not right, that's too bad at all. Mr. Rafton, I'm not ready to not just rectify you. Read your Bible and then go to church. That's the only way you'll meet Jesus Christ. Stop and everything that you are doing. Witchcraft will never take you instead to hell. Stop witchcraft, stop polygamy, stop tongue, and that's the only way you'll make Jesus Christ. You'll go to heaven. Western province will become number one again.
Sinjale ha simemba, sinyanga siwe, yabu sinjale ha obutofu.
Ongoma.
Sinyanga siwe, kiala le ha ichana.
Ebu tsotso.
Sinyanga siwe,
wake lurano.
Kuhule ha obulosi.
Yeah.
Sinyanga siwe.
Lukume.
Sinyanga siwe.
Nanga nyoso nkolo, sale langa.
DJ G-Dad coming through your speakers.
Samba sa conti. chini yako wewe nitakuimbia wewe wewe nitakuchezea wewe wewe hakuna kama wewe hakuna 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 kama wewe nitakuimbia wewe wewe nitakuchezea wewe wewe hakuna kama wewe hakuna hakuna Mungu kama wewe
hata kuwe kuna shida Bwana Yesu ameshinda hata mambo ya wema Bwana Yesu ameshinda hali yako iwe mbaya Bwana Yesu ameshinda mbea kwenye mwanga anapenda anawaza anajali
tunawakilisha Kristo wote na arkeye arumi nyingine hii
mbea kwenye mwanga anapenda anawaza
tunene
When you're rough road, life rock and it feels so odd Mina kamkusho kuna God, kwa hivo usi give up, don't get bored Life ni no maskiza bro, leo huna doze chapo na ndondo Usione kama Mungu hawezi, haweza kuoko wa levi na wezi Simba wa yuda na leta mwangaza katika hali za giza Sikiza, tembea kwenye mwanga na wewe utashinda bila shida
yeah. Hata kuwe kuna shida Bwana Yesu ameshinda hata mambo yawe magumu Bwana Yesu ameshinda hali yako iwe mbaya Bwana Yesu ameshinda mbea kwenye mwanga yes. Anapenda
yes.
Anawaza
oh, yes.
Anajali
Mr. Boo umepitia mambo magumu watu wamekusengenya wamekudharau yes ndia zako zimefika mwisho hadi umeshindwa mbona umekusahau Nini wapitia Yes anaona mbona unalia Yes kilio chako kimemfikia Akushugulikia, akufikiria I took you from nothing to something So my son, my daughter, give me your patience I took you from nothing to something So my daughter, my son, give me your patience
Hata uwe kuna shida Bwana Yesu
Bwana Yesu
ameshinda
Never waste a time in the world is vanity Jesus is the way leading to eternity Together we are all, forever we are tall And the devil we are kick and remove and we
talk Amini usichoke
Shilingi ya Kenya ndo inafanya uwe
iheshimiwe kwa jamii.
Shilingi ya Kenya,
oh oh,
inatuzungusha,
oh oh,
inatufanya kama jinga,
oh oh,
oh yeah. Siri papa, shilingi ya Kenya,
oh oh,
inatuzungusha,
oh
oh, inatufanya kama jinga.
Ni Mr. Iggy Iggy na Daddy Owen. RK ya tabezu ya wanda.
Sasa nimetambua ya kwamba kwa Yesu kuna raha.
Tindi, tindi sana.
Mama Pima, Mama Pima, lieka tushilingi kumikumi.
God is good every time. That's what Mr. Iggy Iggy pray unto him. God is good, God is good every time. That's how we ready to know at last. I've seen many BMW, I've seen many Benz. All of them, they mean nothing to me. Grafton, Mr. Iggy Iggy, Daddy Owen. And my heart, he will tell you that I just follow the life.
Sasa, nimetambua ya kwamba
Pata kweli ni nimeshapata kama ni pesa mali nishaona pata kweli ni nimeshapata pata kweli ni
nimeshapata
pata kweli ni nimeshapata kama ni pesa mali nishaona za dunia msitaki na lili ya wana oh sasa mimi nimepambua zanya uka kama uwa oh, zote sasa zinapita 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 za katika
sasa nimetambua ya kwamba kwa Yesu kuna
Hey,
what's up with my pain?
Hey,
what I need to do with my pain?
Yeah,
hey.
are so strong for so long. To hold on, to fast, to pray until dawn and so on. Never relax when the rhythm attacks. Pamoja, tuna spray, ni study kwa tracks. Sali wa nono mse, isi click ni jeshi. Generali ya kibonga, tuna songa upesi. Wacha Kristo, ha, ni kitwa tuwezi. Ni crazy, close, case to grace, ni amazing.
We better stand and salute, for you go and make a boot. Your key up on your west, you better look, nobody took. We start this journey and back, we can look. We start this hour for we sure we can look. We are most of the blessed, better turn up the bass. The things of the world, you better cut down the chest. And pump on the rest, to help on your west. We can't hesitate, for we sure we can break, yo.
Yeah. ni mwanzo hadi mwisho. Atoksi na mafara zaidi ya muziki. Album umetupa, pesa ulitupa, Baba twakuona, Yesu twakuona, Mwokozi twakuona.
Johnny feel the more. Mini M.O.G. Johnny feel the more. Mini man of God. Johnny feel the more. M.O.G. Mini M.O.G. Man of G-Dart, 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 G-Dart.